not this now. Ready with a man, it don't let it up for now. Like fire, like fire.
Wagara nyo wajenga wangana.
Usura mwezunga.
Nasigala mfrosa. Wajenga liagana.
Usiba nebusa.
Unja wagara nyo wajenga wangana.
Give me the water, 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 give me the water.